Yeah. Yeah, man, Vic. Rap, Black Vic. Nilianza kama star long time then I did it. Yeah, kill I'm doing the rap, nazi flow I used to kill it. Yeah, mama used to say go to school but I kill it. Sometimes I'm feeling blouse then I say mama made it. Yeah, nilianza boom bap flow kali shule I'm singing. Yeah, japo siku chana ligopa mikwala lingi. Yeah, ingawa niliandika verse kali mingi mingi. Yeah, walinita good boy krapa ya kugata lingi. Nilianza shangaza watu gita kila kona mina yopita jina kote linasifika huyu dogo mbona bala vile na lata vile na shuka verse. Yo, yo, watu na data kubwa napata stressi. Yo, nilianza shule kudoji bala japo siku feli. Yeah, nusu nichanganye mtana grupo matapeli. Yeah, nikiwa na mchizo damu kama Tom na Jerry. Skendo pindi mdogo na mdada house girl I'm like. Nilianza kuwa mkali kabla fam. Yeah, yeah, pindi sina story na madem. Yeah, yeah, mtani kote mimi kila same flow kali ya natali kabla hii ya pop game. Nilianza mimi. Nilianza. Yeah, yeah. Nilianza mimi. Nilianza. Yeah, yeah. Nilianza mimi. Nilianza, yeah, yeah. Nilianza mimi, nilianza. Before, ni mengi ya metokea, mengi ni mejonea. Kabla ya BOT na kesi ya babu sea. Waripo snitch fake mchizi ni zime show. Gazgazi mwanaume machine, so cinema. Kiki za mond na wema, ziwema tega skio. Uzidi fanya vyema, natambua kuwa juzi sojana katubu kafanya rana dunia. Zedi ya kabana dalili tosha kesho kiha. Na boy, wepesi sana zedi ya gego na tafuna kapuku na vyuma. Huna ya nini unanuna kidume vyuma mbele sukuma. Hata ikibuma, boy usirudi nyuma. Mtanza ulefu njikania, wanajisikia hawa pitu na popita njia ngangania. Nilipo pita, wezi pita pia, ha. Raksi, nilianza kuwa mkali kabla fem. Pindi sina sori na madem. Mtani kote mimi kila sem. Low kali, yanya tali kabla hii ya trap game. Nilianza mimi. Nilianza mimi. Nilianza. Nilianza mimi. Nilianza. Nilianza mimi. Nilianza. Yeah, I got my boy Dial on the beat. Deep boy Doc Flory. Yeah man, Malcolm Kings were here. This is how we do it. Yeah man.
Nice record.